Here's another one.
Kwenye kalenda tunacheki tare za mshahara, kisha tuyanze sherehe, love kavuta sigara, so chuki kawaire. Wanalana kama hawana wazazi hawa watoto, na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace, si mafisi. Akisha tupanda ibilisi, atuchagui pa kumwaga. Yani, ni Roma na baba jada, yani sha kama wadem na wazumzum, na walenga kama sniper. Kimwaga sumto, anajua mindo tighter. Saona nsha waka waka na bado mapema na saka saka, soni baby na unatuma sinema na taka taka, na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka.
Stare kila kukicha.